Jerry Dimondis.
Hey yo, make way.
Yeah, come on.
Raindrops music. It's J.A. Crew, baby.
Nachoke la kutali napofika pano. It's because somebody had a faith in me. Kulipe muntu wanga kambe anazinya mura eka. Alieze guli anamudaniza. One way or the other. No man is an island brother. That's why I'll never be muntu. I'll do my best, never to disappoint you. Without you I'm nothing. Kulipe mweo nishikulipe neo. Seninga tike pano kwa vuna imwe mwewa supporter. Imwe mwewa mbika mwe chimwela. Just wanna say I'm grateful. Nitokoza for your love cause nima wanifiki zapano. To my fans, nima wachikata.
Mwe valenga nifo tuwa fikirisha. Pick up sama teacher watu temwa batulisha. Na mwe vapampa mwa masadi. Hifilo mundia mipepela masadi. Hifili litu wa mbaka unzi. Hukunte mwe mbibele shandi wa mbaka uzi. Mukonka nyoku pechi mwela. Na mwe vanono heche pechi peka wela. Na mwe vafyashi mwe vatungilila kadia. Hale mipala le milandila komadia.
Seninga tike pano kwa vula imwe mwe wa supporta. Imwe mwe wambika mwe chimwela. Just wanna say I'm grateful. Nitokoza for your love cause nima wanifiki zapano. To my fans, nima wachikata.
Kina wako teti ngonke. Kugula imwale teti kuwe kingpin. Popopo don sala na ma kling kling. Alapa nwene na wanenu. Kumilaba kwene teti na wanenu. Limonda fola poma chanoko. Kuma eta bati fionze fifu shaloko. Yose frenka lawa kwa tasabu wakulawako. Na wana ma day one na wachikata day one. The boy is great finish akabepon dreadful. Mumu mboko yenu naliwa kusefu.
Seninga tike pano kwa vula imwe mwewa supporta. Imwe mwewa mbika mwe chimwela. Just wanna say I'm grateful. Nitokoza for your love cause nima wanifiki zapano.
Music.